on the music. Move on the
Chana now, baby girl, what a bliss. Tukusha kama penny, baby, mini appreciate. Wana deal na madeal kwa maswala kuples. Akili yangu mali wala siyo homa. Mapenzi siyo siri kama Maradona. Tuma bada mara mbili uofuna ulichopanda. Kabada high, so mi baby bada siyo sa. We kuja tena, uteles diyo we unipe tena. Tena mini rudi nyuma kama lena. Niwe sana goody baby baby. Everybody bounce your body. Everybody I'm a freelance. Kama zuri na umali basi niwe nawe.
Umefunga kama
personal, baby nipe utam kinikista nikista nishusha midad na kupenda sana baby. Ale, gimme that baby. Tashusha na bata, ntakula nawe baby. Gimme that, ase gimme that baby. Tashusha na bata, no yeah. Give me the kiss, put me in the list. Scatter the place, wanachonga sana ndo wanavyo to this. Kila kitu one wanataka delete. Kaina na kaina, na minteke baby we fine. Na minteke uzikisha sign up. Na minteke nye, na minteke ina na kaina. Na minteke baby we fine. Na minteke uzikisha sign up. Na minteke nye, na minteke put me in the list. Give me the kiss.